Riverside Fair.
LB Instrumental.
Tonight or now? Samba Malum. Yeah. But see, there was no love at home. Gakulele mzini abantu. Always crying for help, abafuna ukungiunderstand. Sebezongizondela nje ukuthi ngisanda ngimithi uprofess. Iqiniso ngizolazi one day, mina ngiyoconfess. Bengisekasi bafethu lo liyathanda engilibonile. Ushoti ngiculela ingoma zami ehlafuni lyric. Uthando lujulile emehlweni engikhuphulela ispirit. Wangikhumbuza fantuka nebebs lami lasephoenix. Ngabona nethombe zami ngisayintwana beautiful. Lezi ngane zingifuna zonke, nginama-trust issues. Sengqena ngisho ungiboza umuntu ngaze kuthiwa ngirepeat. Mina ngindonga zejerikhe zaltiliza amanqulu. Sanda kuthola nonokuba fetha just found a seat. It's Cuba side fam, kanti idladla lamabhantu. Ugama umdala ulwazi sazohlasela kumsihlisi. Omena amabhantini izinja zami ngemfana leso. Abakaze bangijaje, hey nami ngighost emagetho. Bengcika umkhulu akafuni ukungikhulumela nempela. Ngintshela ihlazi uzenanda akaze afakashe kamngoma. Uhleze efoni ngibuza ugogo wakhe angazi ngizothika. I-personality G, thenga ubhi ungibize ngizofika. Ababe ngihlukumeza bazi ukuthi isonto liyajika. Bathe ekhaya vele lengane yakhulisa encane. Mina ngibalisi bafethu ugogo wayefuna ukungibona. Wayena 2 days ezoshona ethaka lilethelwe mina. Sonke siqalele ikasi besibukela ama-Hotman. Omavuthelo phele boy bethi jabisa umzansi. Uyifake nama-spice mas uyihlobisa ngesokuqala. Ngashawa ngalinyaza ngibe ngisho ukuthi akunacala. This is not a song, listen to my heart. I know angenzela iqiniso, inkinga umhlonipha. Mina ngakuvezela iqiniso, still umhlonipha. Lede ngayenza ngayenza machiya umhlonipha. Sometimes nginokuyisola kabanye abade ngabamithi. Angisenandaba sengizoshera ngisho iglasi ne-seat. Bafuna ngiwe noSihle wangitshela ukuthi wamithi. Angithi uyakhumbula ngisanda kukhiphe abotejani. Ngambone shintsha ngiyakutshela mfethu uyayazi intombi yakho. Amandla ayangiphelela ngcono ngivele ngishade nejele. Angithi usefuna ukungwisa ungitshela ukuthi ngamshaya. Impilo njalo ikhona ngampela lento ekuthiwa ikhaba. Kwithemba lentandana ngisavelanga ngedwa kwikhaba. Bathathe advantage ngoba wayengibhanqa nejama. Wayeselfish wakhipha ingane yami ngasala nesinyama. Ngangibuthi ngiphuzelane sometimes ngiyakhala ngicabanga. Babamba ama-meeting ngami ngiyashizila brawa. Ngizala ngaze ngikusebenzise ngiyakubhilela brawa. Futhi ngikhatheli lento ngeke ngisakhuluma bafethu. I feel like ngisemgodini omnyama ngingedwa ngiyakhala. Ngcono vele ngithathele ama-drugs ngithengele intasha. Vele ngeke ngisaphumelela ngalahla nomntana. Ithi ngibhonge ngibhodle, ithi ngibhonge ngibhodle. Uyazi-ke maji masisuka kufunga mamini. Ekhaya bathi angeke uculo ngoba ungibangela izinto. Ngeke ngithule ngibhedelwa mina mfethu ngisazobanyisa. Ngibathanda bonke ungangibuzi ngabantu engabhifa nabo. Lo ngamhliphisa kwakuyigame unganqume naye uthaba. Kuthiwa sengiqalile ngiyadisa mina ngiyavelelwa. Iqiniso niyalazi vele mina ngiyacindezelwa. Ekumele nikwazi ukuthi mina ngeke ngithule ngibhedelwa. Ingoma zami iphesonali lokho kumele uku-accept. Labangani bami ababengilahlile bonke babuyile. Sebebonile angipheli moya ngilokhe nje ngishikishile. Anginayo i-energy yokuzonda leyo nto ayikho egazini. Inkinga yenu insensitive, nibulawa ama-feelings.
Hey bo!